upendo lako choma mimuyu kama moto. Umenishika bongo kushani hudi bongo. No one like you, no one like you girl. No one like you, no one like you girl. Important, you different. Umenishika bongo, umeni hudi bongo. Aya ya. Umenishika bongo, umeni hudi bongo. Tam tam girl. Anyo ya kufana na baby. Obulunji wabuja kwani. Kala ya America, beautiful champion girl on my side. Mina kupenda baby. Ndani ya mtima wangu baby.
My side.
Uko wenyewe niko mbali nawe siku ladini. Nikukose niko tayari wanifanye chote. Ntatubiri niwe mimi rowe. Ata chakula sechi tamani ufuna nitwe na nani. Umatubi, umatubi, umatubi. No one like you, no one like you girl. No one like you, no one like you girl. Important, you different. Umenishika bongo, umeni hudi bongo. Aya ya. Umenishika bongo, umeni hudi bongo. Tam tam girl. Kumbuka bahari mbao niliwahidi. Ata kama nikifika uko siwezi geuka. Hadi mito hadi kifo niwe chaguo langu. Chikulani zote wape mola wetu kwa sababu na washinda. Afrika, Amerika, unawatetemesha. Obegezo Obama, macho mia mia. Wananipenda, wanawake, zaidi milioni. Siwapendi, niwe, chaguo langu. Siwezi geuka, sigeuki. No one like you, no one like you, girl. No one like you, no one like you, girl. Important, you different. Umenishika bongo, umeni hudi bongo. Aya ya. Umenishika bongo, umeni hudi bongo. Tam tam girl. Anyo ya kufana na baby. Obulunji wabuja kwani. Kala ya America, beautiful champion girl on my side. Mina kupenda baby. Ndani ya mtima wangu baby. Kumbuka bahari mbao niliwahidi. Ata kama nikifika uko siwezi geuka. Hadi mito hadi kifo niwe chaguo langu. No one like you, no one like you girl. No one like you, no one like you girl. Important, you different. Umenishika bongo, umeni hudi bongo. Aya ya. Umenishika bongo, umeni hudi bongo.